sariirki markii horeba qabooba ee ka dhexeeyay Paris iyo Roma ayaa hadda u jihaystay waddo qardajeex ah. Faransiiska waxay u yeereen safiirka Talyaaniga si uu sharaxaad uga bixiyo hadalladii ka soo yeeray ra'iisul wasaare ku-xigeenka Talyaaniga Luigi Di Maio. Luigi Di Maio ayaa eedda muhaajiriinta Afrikaanka ah ee imaanaya Yurub dusha u saaray Faransiiska.
If today we still have people leaving Africa,
haddii maanta ay weli jiraan dad ka soo tegaya Afrika, waxaa taasi sabab u ah dal badan oo Yurub ah oo ugu horreeya Faransiiska oo isagu aanan dhammaynin gumaysiga Afrika.
Di Maio waxa uu ku eedeeyey Faransiiska inay burburinayso dhaqaalaha 14 waddan oo dhaca galbeedka iyo bartamaha Afrika oo adeegsada lacagta faranka Faransiiska. Lacagtan ayaa ah mid ay daabacday wasaaradda maaliyadda Faransiiska xilligii gumaystaha, waxaana weli laga isticmaalaa inta badan dalalkii uu gumaysan jiray Faransiiska ee Afrika. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Talyaaniga wuxuu sheegay in lacagtaasi ay dhaawacday dadka ku nool dalalka adeegsada, taas oo ku khasabtay in dad badan ay u hijroodaan Yurub. Muranka lacagta loo yaqaano CFA franc iyo saameynteeda ayaa waxaa sharaxaya Luigi Scazzieri oo ka tirsan xarunta habeynta Yurub.
The actual benefits of the CFA franc are disputed by economists.
Faa'iidada dhabta ah ee franka CFA waa mid ay ku murusan yihiin dhaqaalihanada, hase ahaatee cambaarinta ka soo yeertay Di Maio ma ahan mid sharci ah marka loo eego laba sababood. Tan koowaad ayaa ah in daraasadii ugu dambeysay ee muhaajiriinta Yurub imanaya ay muujinayso in dadkaasi aysan ka soo cararin dalalka adeegsada lacagta franka CFA. Qodobka labaad ayaa ah in haddii dalalkaasi ay sii ahaadaan kuwo saboola, ay tirada dadka tahriibaya hoos u dhacayso.
Muranka siyaasadeed ee soo kala dhex galay Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa ka dambeeyey kadib markii boqolaal ruux oo muhaajiriin ahi ay ku haafteen xeebaha dalka Liibiya maalmihii dhowaa ee lasoo dhaafay. Dhimashadaas ayaa soo cusboonaysiisay in diiradda la saaro go'aankii ay dowladda Talyaaniga ku gaartay inay dhammaysay howlaha samatabixinta ee muhaajiriinta halista ku gelaya badda cad ee dhexe ama Mediterranean-ka. Waa kan mar kale Luigi Scazzieri oo ka tirsan xarunta qaabeynta Yurub.
Italy wanting France to take migrants who arrive on its shores, or at least part of them, and also...
Talyaanigu wuxuu rabaa in Faransiiska uu qaybtiisa ka qaato muhaajiriinta imanaysa xeebihiisa ama ugu yaraan qayb ka mid a dadkaasi. Waxaa kaloo ay ku kala aragti duwan yihiin arrimaha siyaasadeed ee Liibiya. Labada dowladood ee Talyaaniga iyo Faransiiska ayaa kala taageeraya dhinacyada ku lugta leh dagaalka sokeeya ee Liibiya.
Madaxweyne Macron si toos ah ugama jawaabin hadallada ra'iisul wasaare ku-xigeenka Talyaaniga. Talaadadii mar uu ka hadlayay magaalada dhacda xadka Jarmalka ee Aachen, waxa uu si dadban uga hadlay dadka reer Yurub ee nacab muhaajiriinta.
Les eurosceptiques, les nationalistes, les eurosceptiques.
Kuwa cambaaraya midowga Yurub iyo kuwa leh fikradaha ku salaysan qowmiga iyo wadaniyadda waxa ay ka faa'iidaystaan cabsida dadka reer Yurub, waxaana ay dhahaan jawaabta cabsidiina ayaa ah wadaniyadda, taasina ma ahan waxaan aaminsanahay.
Murankan ayaa u muuqda mid tijaabo u ah natiijada laga filayo dagaalka siyaasadeed ee u dhexeeya xisbiyada siyaasadda ee dhanka midigta ee Talyaaniga sida Five Star iyo La Liga iyo kuwa kale ee taageersan midnimada Yurub.
This contraposition has been created whereby Italy is the populist and Macron is the Europeanist.
Khilaafkan waa mid la abuuray. Talyaaniga oo xisbiyada talada haya ay yihiin kuwa midiga iyo Macron oo ah nin aaminsan midooda Yurub. Labaduba midkood ayuu midka kale u arkaa shar. Dabcan, tani waxa ay muhiim u noqon doontaa doorashooyinka baarlamaanka Yurub ee soo socda.
Ololaha doorashooyinkaas ayaa la filayaa inay noqdaan kuwa xiiso gaara leh, waxaana qodobka udubdhexaadka ah ee dooda ugu adag ka jiri doonta uu noqon doonaa dadka muhaajiriinta ah iyo mustaqbalka Yurub.